one and only Harry Kiba. He got a nice story to tell y'all. Y'all ready to listen? You better be. The whole East Africa, the whole world, come on!
Ulina mi unanipenda sana, nikusaidie. Roho yako inadunda ukiniona, nikurumie. Kwa mambo mengi uliniumiza roho, kwa uyaonayo. Tabia yangu pia ilikuvutia, ikawa ndo hivyo. Kama dhumuni likuwa mapenzi, kupendana kwa dhati, it's not easy. Kuna wazushi na wanafsi kuhizi, mapenzi ya kweli bila irithi. Na minadhani, huku na mini, kwa yangu imani, sema na mimi bas. Na minadhani na, huku na mini go, kwa yangu imani, sema na mimi bas. Hadithi na hadithi ya hadithi leo, hadithi na hadithi ya hadithi tango. Hadithi na hadithi ya hadithi leo, hadithi na hadithi ya hadithi tango. Hadithi na hadithi ya hadithi leo, hadithi na hadithi ya hadithi tango. Hadithi na hadithi ya hadithi leo, hadithi na hadithi ya hadithi tango. Dharau na matusi yote nilivumilia, wakiwemo marafiki wote wakishuhudia. Heshima ya mapenzi pale pale, japo hujaridhia. Ugomvi wetu faida usiwape waliodhuria. Kama kupenda ni dhambi, ni basi narudi zangu kwa Mola niombe radhi. Kwani nahisi kama mimi mkosaji, ningependa kwa mtoto wa kijiji. Na mimi nadhani hukuniamini, kwa yangu imani sema na mimi basi. Na mimi nadhani da hukuna mini ba, kwa yangu imani sema na mimi basi. Hadithi na hadithi ya hadithi leo, hadithi na hadithi ya hadithi tango. Hadithi na hadithi ya hadithi leo, hadithi na hadithi ya hadithi tango. Hadithi na hadithi ya hadithi leo, hadithi na hadithi ya hadithi tango. Hadithi na hadithi ya hadithi leo.
Where's my baby?
Yeah.
Worth a dozen princes that I never knew who came to me. She never disagreed with all the love she gave so easily. What I want for us just to be a family, to be with you forever and last till eternity. Sometimes I think, why it's all a misery in spite of losing you and losing all my dignity. You are the only one I need. You're always gonna have my love and be a part of me.
Okay, listen me, Ali Kiba, my favorite records. Okay, oh shit, Ali Kiba for real.